kudala ba ndenza ndifile ingathi mna uthando alufanelanga. Ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke into ilula, nam ndingumntu ndifana nabo. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu, ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu, ngoku mncinge ndinako ndikubekele wena. Mamadla mna zithandile, kulu akuthando mna zizakile, ngaba yintoni na ngaphandle kwakho. Thandisa mna ndizamile, kawo mamadla mna zithandile, kulu akuthando mna zizakile, ngaba yintoni na ngaphandle kwakho. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu, ngakho mncinge ndinako. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu, ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena. Ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena.